kiva mukuru cyajya cyonanga kibunyesi yonanga abatukumba yomo ne Yesu na yakabaka nenda babantu batumbira ko mufanga neza bashiba mutaka ne bashinka no mwana Yesu mu kwinjira mu kibuga tari nako muri gere hamwe kama kwa Yesu mwesunde tukiyigire
ariwo ekibuga ekibuga kicyo batugambye cyaka cyaka yakana uri munebi runji Yesu ye Yesu
Yagala tulabeko, yagala tuwe na ye, tulifuga na ye, hali tulisa, hali tulisa.